bantu banonya waje bayinzo kufune mirembe abamu bagenda kubaganga basadda kayobana babwe abalala bagenda kunsozi basamirire lubale wabwe wadde lubale bamuwongeredde naye tebalina mirembe twawona twamuzula agabe mirembe omubisatani twamusenguka kuba twamukenga omuwembuzi kumaca atole eggulo ayagalate mukutulenjegereze musenge yesu agabe mirembe twawona twamuzula agabe mirembe omubisatani twamusenguka kuba twamukenga omuwembuzi kumaca atole eggulo ayagalate mukutulenjegereze musenge yesu agabe mirembe
tutera wokutukuza buza omo muyirizi muda muba munjara zangwa polusi nobuti omo mweyeribika atwera bize katonda wafe ebyo mubigane tulino kulwana omulabe tumuwangule twawona twamuzula agabe mirembe omubisatani twamusenguka kuba twamukenga omuwembuzi kumaca atole eggulo ayagalate mukutulenjegereze musenge yesu agabe mirembe twawona twamuzula agabe mirembe omubisatani twamusenguka kuba twamukenga omuwembuzi kumaca atole eggulo ayagalate mukutulenjegereze musenge yesu agabe mirembe
tusize mukama katonde yatuwa mwana we okufirira ensi ekisa kyalina kinja twagala mukiriza omutima n'ogumuwa agenda kukusumulula egyo emizimu egikusumbuwa tekigenda kudda nate twawona twamuzula agabe mirembe omubisatani twamusenguka kuba twamukenga omuwembuzi kumaca atole eggulo ayagalate mukutulenjegereze musenge yesu agabe mirembe twawona twamuzula agabe mirembe omubisatani twamusenguka kuba twamukenga omuwembuzi kumaca atole eggulo ayagalate mukutulenjegereze musenge yesu agabe mirembe mukutulenjegereze musenge yesu agabe mirembe mukutulenjegereze musenge yesu agabe mirembe mukutulenjegereze musenge yesu agabe mirembe.